Kala moto, kani moto ni moto. More techniques, wara. Tena again and again. Kenya na TZ, waribie.
With this mood, not the hyping. Real recognize real, no doubting. With the need peace, no fighting. Ukiwa snitch pande hizi, no parting. Kill a day with the flex, as in gina misha to so kilo kibuka ni sex. Peaceful, akuna stress ata kama akuna cash shit na enjoy na tuko fresh. Do it moja tembeza mpaka na isha. Aweza mina love steamu zinatushika. Uliza pusha tukopi tunalipa. Na bado kirudi nyumbani tunalisha. Atakani kidogo tunashukuru. Na ile siku dili na jipa tunafuturu. Kuna watu wali force ya wakuhuru. Tunapitia mikosi la Mungu na tunusuru. Tukitupia ile swaga ya kisanii pia. Mapaparazi lebo hizi wanatukazia. Mwendo ni low key, hakuna kupapia. Smart ilo kija mjeshi tunakuaribia. Nipe chata na kodi. Wahuni tunajua kuna ufalme wa kufoji. Na roll solo bila mbogi. Salimia na Robi na ule moria wa sakodi. Kuna upendwa tuish evil. Yapo street ni bad na meet evil. Grime ina change sivo. Ila kuleta mambanga so ish pizo. Yapo my boys to call mwani. Ila shesho tasema ni form gani. Puff mjani madawa kipunjani. Tuna mwaga maji tasema tsunami.
Wanja utoshi tunautaka tena. Demo watoshi tunawapa tena. Eki azikadi wamefungwa tena. Tunaangusha mbuyu hola mapema tu. Wanja utoshi tunautaka tena. Demo watoshi tunawapa tena. Eki azikadi wamefungwa tena. Tunaangusha mbuyu hola mapema tu.
Mitana yotoka mimi, dhambi zimejaa sijui hata zitachwa lini. Kilo napopita kuna bar, pusha na maskani. Watu wendi mos wala church kama wana dini. Siku kucha malaya na danga everyday napotoka. Waze wa defender kuna pay, wanadaka maskani wakija. Ndomano unaona fresh tunamoka bila wogo. Sone shega kuna cash zimetoka. Akuna kulala kila mtu kubizi. Uyu anauza pamba, uyu chips, uyu mwizi. Uyu anakichanga kwenye bed, tana kazi. Na kila siku kwa nyumba na chapesa matumizi. Do life ya machizi, akili kichwa. Ni macho kwenye hela. Nosipo mwona mchizi flani mtani yuko jela. Kwa makini wa sijo kaku snitch kwa mamwela. That's the life that we living in the gara. Sijo kapendeza sinzo kachukulia poa. Uko na kaba saimes kwa mama za kalia. Ukijutusu wa kipotea. Na zeo kikushuku mepotea. Izo ndo vitu za kutake care. Au sio.
Wanja utoshi tunautaka tena. Ademo watoshi tunawapa tena. Beki azikadi wamefungwa tena. Tunaangusha mbuyu hola mapema tu. Wanja utoshi tunautaka tena. Demo watoshi tunawapa tena. Beki azikadi wamefungwa tena. Tunaangusha mbuyu hola mapema tu. Tena.
Techniques.